Shall we pray together?
Siyabonga Nkosi ukusigcina kwakho kuze kube namhlanje.
Our Heavenly Father, we thank you that you've kept us till today.
Siyabonga Nkosi ngezinto eziningi ningi ezinhle osenzela zona.
We thank you, Lord, for many great and wondrous things that you do for us.
Siyabonga Nkosi nalolu suku lwanamhlanje.
We thank you, Lord, for the day of today.
Kusuku lwakho Nkosi.
It is your day, Lord.
Wangathi Nkosi singafana nalezo enyoni ezilangazelele ukwamukela oqhamuka kumama wazo.
And Lord, may we be like those chicks, those small birds that are waiting to receive that from their mother.
Ukuze Nkosi ngabekho zophumela ngaphandle emva kwalenkonzo engakutholanga oqondene naye.
That no one, Lord, may leave not having received that which is directed at them.
Iba nathi Nkulunkulu busisele sisikhathi kube isikhathi nawe Nkosi Jesu.
And Lord, we pray, may you bless this time together. May it be a time together with you.
Amen.
Amen.
Ikwayizo siculela amaculo amathathu elesingisi, eles Afrikaans bese siphetha ngelesiZulu. Elesingisi likhuluma ngegazi lenkosi yethu Jesu elaphalalayo ngalo sathola ukuhlanzwa ezonweni zethu. Yilo leli gazi elinamandla. Yilo leli gazi elisinikeza ukuqhubekela phambili usuku nosuku. Amandla asegazini, egazini lenkosi yethu Jesu Kristu. Elesibili, lithi Jesu Kristu uyinkosi enamandla. Ungumholi onamandla, uyinkosi yamakhosi, uyinkosi yamakhosi nombhabhadisi onamandla. Ngakho ke sibabaza yena, siphakamisa yena okukhulu kakhulu, izwi nezwi, ivesi nevesi elisencwadini yakhe lisiqiniseko, futhi isahluko nesahluko esisezwini lakhe kuyisona sona. UJesu Kristu uyinkosi enamandla, umkhululi waphakade. Bese siphetha ke ngelesizulu, ngesizulu wezintombi nezinsizwa. Isikhathi sifikile.
The choir will be singing three songs, an English song, an Afrikaans song, where we sing of the Lord Jesus, who is our mighty Savior, who sets us free, and who is the great physician who is able to change our lives. And every word in the Bible, every promise, every blessing is directed for each and every one of us to be fulfilled, and that the Lord can come, can set our lives free from sin so that we can live for Him and we can serve Him and we can bring Him all the honor and the praise, and who takes us out of our sin and makes us a new creation. And the Zulu song,
the blood that Jesus shed for me, 'tis the blood that was shed on Calvary, all the blood that gives me strength from death to death, it will never lose its power. The blood that Jesus shed, shed on Calvary.
Simtumisu Christum Zugu Zonde. Ngiyanibingelela bazalwane ngegama lenkosi ethu Jesu.
We greet you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ.
Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngomculo esesuzwi.
We thank the Lord for the songs that we have received.
Sibonga futhi ngaye lo naloyo okhona namhlanje kusini.
And we are also thankful for each and everyone who is here with us this morning.
Siyambonga kakhulu uNkulunkulu futhi osigcinile bekade sisezweni laseNamibia. Sibonga ukusebenza kaNkulunkulu.
And we thank the Lord that he kept us, protected us as we were in Namibia, and thank him for his working.
Kwesinye isikhathi ngihlale ngicabange ngizibuza ukuthi engabe uma singabazalwane sihleli silalele sibuka okusizungezile siye sibonini.
I sometimes wonder, we as brethren, when we sit and look, what do we actually see? What is at work?
Kaningi sicotshelelwa ngokusebenza kaNkulunkulu ngendlela akasebenza ngayo phakathi kwabantwana babantu. Ngizibuza ukuthi kwangabe siyakubona yini noma siyakuqonda yini.
And as it's being shared with us how the Lord is working amongst the people, do we see it and do we really understand it?
Besise Namibia ukubona ukusebenza kaNkulunkulu phakathi kwabantu engathi bengiqala mina ukuba phakathi kwabo futhi noma ubabuka ubona ukuthi kube sengazi ukuthi kwalento enikhulumayo bayayiqala kodwa uNkulunkulu ongaguquki afinyelele enhlizweni yabo bese khanyisa inkonzo kaningi kithina bazalwane efihlakele.
And as we were in Namibia and you bring the gospel to the people, you understand and see it's the first time that they've heard this message, and yet the Lord is able to open their hearts and minds to understand those secrets that were kept from them.
Angizuba mude ngonyaka odlule besikhona le Namibia.
Without expounding too much, last year we were also in Namibia.
Saya kwesinye isizwe kuthiwa Mahimba. Kusho njalo. Angithi mamhlongwa. Kuthiwa yina Mahimba. Oh, Makhoisan.
So we went to the Khoisan people.
Uma sifika ngonyaka odlule ngangishawa amahloni nokubuka nje indlela ababeyiyo. Uyazi ushawa amahloni ngathi ungathi mgodi vuleka ngicashe ngenxa yento oyibuka phambi kwakho.
Last year when we were there, I was ashamed. That which I saw, it's just like almost, where can I find a hole that I can just hide myself with that which I saw?
Owesilisa nowesifazane indlela abahlala ngayo kube ngathi kuwes kwabesifazane indlela abahlala ngabadlula besilisa.
The way that the men and the women would sit, it was almost worse the way that the women would sit.
Indlela abesifazane uma ngabe ingane ikhala akanaki ingane unaka lo muntu okhulumayo avane nje ayidedele nje ingcenxe ingane izibonela ukuthi yenze njani.
And the mother with the child just looks at whoever speaking, really not even, doesn't care about what the child does.
Kodwa uNkulunkulu owazi ilo nalo muntu nesidingo sayo lo nalo muntu.
But the Lord, who knows the need of each and every one.
Uma sifika kulonyaka ngabona sekuyimpumalanga nentshonalanga engakubona ngonyaka odlule nengikubone kulonyaka.
When we were there this year, it was the difference between the East and the West.
Indlela yokugqoka kwabesifazane.
The way that the women dressed.
Indlela yokuhlala kwabo.
The way they sat down.
Indlela sebencelisa ngayo abantwana babo.
And how they would nurse their children.
Ubuka isimanga sikaNkulunkulu ukusebenza kwakhe.
And you saw the great wonder of the Lord's work.
Labo bantu abahlangane auditorium enhle njenganale kunesihlahla ekuthiwa isihlahla somphakathi beza bazohlanganela khona. Lapho kushunyayelwa ngendaba zasezulwini. Uma kuqedwa kulabo bantu ongathi hayi abazi lutho ngevangeli. kodwa imfihlakalo yokuthi umuntu ukuza xhumane noNkulunkulu uyadinga ihlanze inhliziyo yakhe balibambe lelo thuba.
The auditorium was a tree with shade, and that's where we came together. And after hearing the message, they grasped that secret of making your life right.
Bangaki phakathi kwethu abambulekelwe leyo mfihlakalo behlala la kulamabhentshi isonto nesonto abambulekelwe abayibambile leyo mfihlakalo.
How many among us that every Sunday sit in these benches have grasped that secret and that understanding of making your life right?
Noyibambile umungazibuza ukuthi yamthatha isikhathi esingakanani ukuba ichazwe isondezwe kuye yambulwe kuye aze afinyelele la khona ethi sengiyayibamba.
And to the one that has grasped that secret, how long did it take you that you were led and guided until you fully understood this secret?
Uma siye ezikoleni isikhathi sibe side esisetshenziselwa ukuba kuhlalwe phansi abantwana belungisa indaba yabo noNkulunkulu.
And when you visit the schools, a great portion of the time is given so that the children can make their life right with God.
Kwezinye iy'kole bekudinga ukuthi siye ebusuku ntambama kuze kushaye 11 kwesinye isikhathi kulungisiswa abantwana bethi siyamdinga lo Jesu.
There were times schools we went late afternoon, evening, and it would go till 11 o'clock at night because they say, we need this, Lord Jesus.
Umusa ubanika ithuba abaloku beshona entangeni ukuthi hayi ikhanda inkinga kuze ngiphathe ikhanda inkinga isisu cha hlala odabeni ukuthi inkinga yami nansi u1 no2 no3.
And they would get straight to the point. Not I've got a headache and the reason I have a headache is because of my stomach. They went straight to the point and said this and this and this is the problem.
Uma futhi eselitholile ithuba kaloku ecwecwe izambane zama ukulenza libe lihle lingelihle ulibeka linjathi libolile libole kanje futhi.
And they don't take that potato, peel it, make it look nice. It's a rotten potato and they say exactly as it is.
Akuyisimanga ukubona ukusebenza kaNkulunkulu phakathi kwabantu.
It's amazing to see God working amongst people.
Iminyango ivulekile angazi ukuthi mangathi uhlala kuleya ndawo ungahlala mhlambe kuphela unyaka ngoba iminyango usuku nosuku kuvuleka iminyango emisha.
And the doors are wide open. If you could stay there for a year and each and every day you would get to a new place.
Kwangathi uNkulunkulu ngaba nomusa ukuthi lapho esebenza sibe ingxenye yokusebenza kwakhe.
May the Lord have mercy that when he does work that we are part of his work.
Sibe kukho, sibe kuyo leyo ndawo akasebenza kuyona.
And that we are part of it and that we are at the place where he works.
Kuthi lapho ezibonakalisa kulabo abamsebenzelayo sibe ingxenye yokuba sibone ukusebenza nezimanga zakhe.
And when he does reveal himself to those whom he uses to work through, that we are also there and understand it.
Ukuba siyibambe leyo mfihlakalo lokuthi uma uNkulunkulu esekhulumile khomba singakhathaleli ukuthi kuncane kangakanani akakhombile kodwa uma ethi leli bala dinga ukusuka siphuthume silisuse.
And when the Lord has pointed out something and said, this little speck needs to be removed, that we take action and we do it.
Imfihlakalo yokulungisa izono yokuvuma isono kuyimfihlakalo ejulile.
The secret of confession of sin is a deep matter.
Futhi uSathane uyazi ukuthi uma simbambe lapho simehlulile ngakho konke.
And Satan knows that if over there we have conquered him, then he knows that victory is complete.
Njoba sengishilo ukuthi kwangathi uNkulunkulu angaba nomusa ukuthi sibe kukho ukusebenza kwakhe uNkulunkulu kungasidlule emaceleni kodwa sibe kukhona ukusebenza kwakhe.
And may the Lord help us. May we not be on this side, may we be there where God is at work.
Ngiyazi mhlamba ukuthi uma kukhulunywa ngokusebenza kukaNkulunkulu mhlambe komunye umuntu angathi eyi usake sahlupheka njalo nje sihlala sibeleselwa ngaleyo ndaba kodwa sikwazi ukuthi singami simbonge uNkulunkulu ngalokhu akakwenza phakathi kwabantu.
And if we always hear God is at work, that does not become tiresome to us, but that we are able to see God working among people.
Ngalezi insuku ngidliwa indaba yokulungisa, yokuvuma isono. La khona abanye abantu be eyisake sahlupheka. Kodwa ngithi iyangidla le ndaba yokuthi kulowo muntu noma kulabo bantu eyambulekile kubo iyigugu kuze kufike ekufeni umuntu eloku eyibambile.
These days it has been busying me, this matter of confession of sin. Those who grasp the secret that they took this, even if it goes right till death, that the importance of making your life right.
Akukudala kade singcwaba ugogo kaHadebe ngithi uma ngaphosiswe seko 19 nento kodwa kwazi kwaba usuku olwandulela ukulala kwakhe izolo besingcwaba ugogo Maluleke usena 99 kodwa kwazi kwaba semzuzwini ogcina ukulala kwakhe la kunebala uNkulunkulu angathukuza ingalo ayizange ifihlakale noma inyama idlakazeke kodwa iso lokomoya libe ebukhali kwazi kwaba sekufini.
Just recently we buried Gogo Hadebe, and just the day before she had passed away she still made her life right. Yesterday we had Gogo Maluleka's funeral and she was 99. Gogo Hadebe was also in the 90s, but she still made her life right just before she passed away.
Thina makhulunywa ngaleyo ndaba ayi impela ukhuluma ngetshe futhi ongazi ukuthi ungenze njani ukuthi lingathintwa kodwa kulabo lemfihlakalo eyambulekile kubo iyigugu iyathandeka futhi.
And to us, if this matter is touched, it is like a rock to you, something that means nothing, but to those that it is a treasure, it is life.
Ngalezi nsuku ngathola ucingo kumuntu engingamazi angikaze ngihlangane naye kodwa wangishayela ucingo uma sesikhulumile naye sengiyabuza uthi iminyaka yakho mingaki uthi ngineminyaka u-85 ngithi mntanami angifuni ukufa ngingazange ngiyivume izono ngoba ngiyazi uma ngingazivuma ngeke ngingene ezulwini.
These days I received a phone call from someone I had no idea who they are and they confess their sin. And then I asked, what is your age? And he said, he's 85 years old. And said, I cannot die without having made my life right.
Uma sesikhulumile sathandaza uthi ha umntana ngingakwazi ukuthi ngithinte umfo wethu ongilamayo ukuthi naye alithole ithuba ngoba akufanele size sife singazange sivume izono ngoba ngeke singene ezulwini singazivumanga.
And after having spoken, prayed together, he asked, can I get my brother who is younger than me to phone you because we cannot continue without making our lives right.
Angimazi lo gogo nalomuntu athi wathola inamba yami kuyena angikaze ngihlangane naye kodwa uNkulunkulu uyambulile lemfihlakalo yokuvunywa kwezono lezi thina esingasafuni ukuzivuma.
I don't know that grandmother. I don't even know where she got my number from. But that secret had been revealed to her that we need to make our life right with God.
Kwangathi uNkulunkulu angaba nomusa sibe kukho sibe kuyo leyo ndawo uNkulunkulu akasebenza kuyo.
May the Lord have mercy on us. May we be there. May we be in that work that the Lord has put before us.
Kuthi lo naloyo esiyambulekile kuye lemfihlakalo uyibambise okwezikhali zamantungu uthi inkosi angifuni ukulahlekelwa yileli golide.
And to the one whom this secret has been revealed to, may you grab hold of it with both hands, that oh may I never lose it.
Esivala amehlo sithandaze.
Shall we still close our eyes and pray?
Sisondela kuwe Nkosi ngokuzithoba sibonga Baba ukuthi uphinde ukusikhumbula nakulolu suku lanamhlanje.
Our Heavenly Father, we bow down before you and we thank you for this day that you have given us today.
Nkosi Jesu sesihlangene sicela Nkosi ukuthi singahlangani sodwa kodwa Baba uze ube khona phakathi kwethu.
And Lord, as we have gathered, may we not gather alone, may you come and be amongst us.
Ngiyacela Baba ukuthi uthathe lamazwi angelutho uwasebenzise Nkosi uwasebenzisele udumo lwegama lakho.
Lord, may you take these insignificant words and may you use them to the honor and glory of your name.
Wena Nkosi wazi isidingo sayilona lowo khona la nolalele kwangathi Nkosi ungahlangabezana nesidingo sayilona lowo.
Lord, you who know each and everyone's need, whether they are here or listening, may you meet each one's need.
Asicela Nkosi lokuba kusifanele kodwa sicela ngenxa yegama lakho.
Lord, we ask this not because we deserve it, but because of your name.
Amen.
Amen.
Ngicela ukuba sifunde izwi encwadini ngokaLuka isahluko samashumi amabili nambili.
Shall we open God's word to the gospel according to Luke chapter 22.
Sizofunda kusukela evesini lamashumi amabili ananye.
And we'll start reading from verse 21.
Ngathi ngokaLuka isahluko 22 verse 21. Kepha isandla songikhaphelayo sinami lapha eTafli. Ngokuba indodana yomuntu izakufa njengokumisiweyo kepha maye kulowo muntu ekhashelwa ngaye.
Luke 22 verse 20 from verse 21. But behold, the hand of him who betrays me is with me on the table, for the Son of Man goes as it has been determined, but woe to that man by whom he is betrayed.
Verse 31. Simon, Simon, lalela la, uSathane unicelile ukuba anehlunge njengokolweni, kepha mina ngikunxusele ukuba ukholwa kwakho kungapheli. Wena ke uma usuphendukile uqinise abafoweni.
Verse 31. Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat. But I have prayed for you, that your faith may not fail, and when you have turned again, strengthen your brothers.
So funda sigcine khona lapha.
Well, in reading there.
Njoba sizwile, siqalile, siyagubha, sikhumbula okwenzekayo lapho inkosi yethu Jesu Kristu iya emnqamlezweni.
As we have heard, we are starting to remember and celebrate the time where our Lord Jesus went to Calvary.
Omunye wangishayela ucingo namhlanje wathi isonto elikhulu, isonto lamasundo.
Someone phoned me today and said it is a great Sunday, a Sunday of Palm Sunday. Thank you.
Usethi ke mayeqhubeka uthi kuningi okungenzeka kulezi insuku ezu-7 sibheke emkhosini.
And he said there's a lot that can happen in these 7 days as we lead up to the Passion.
Okokuqala uma exoxe amasundu ibifihlakele kumina bengingakhumbula ukuthi ukhuluma ngani.
And at the time when he spoke of Palm Sunday, it was hidden to me. I didn't understand.
Kodwa uma eqhubeke ixoxe indaba yasiyahlangana nami ngaba nesithombe salento akhuluma ngayo.
And as he continued to expound on it, it dawned on me and I understood it as well.
Uma echaza indaba uyasho ukuthi leli sonto kuyisonto elikhulu la uJesu ayendlalelwa khona konke abantu bebeka izinto ukuba ahambe anyathele phezu kwamasundu.
It was a great Sunday where the Lord entered and people laid down the palm leaves for the Lord to walk on.
uyaqhubeka uthi kwakhuzwa o hallelujah o hosana kujatshuliwe.
And everyone was saying hosanna hallelujah, there was great joy.
Uthi lezi insuku ezisikhombisa kungenzeka okuningi kuningi okungenzeka andukuba kufike emkhosini.
And these 7 days that lead up to this celebration, so much can happen.
Iqiniso ukuthi kuningi okwenzeka ngesikhathi uJesu edlula enyathela kulawo masunda ebekelwe kuwona.
And it is true, so much happened after the Lord had entered on those palm leaves.
Emva kwentsukwana kade bedumisa bethokozela ukudabula kwakhe phakathi kwabo. Bona aba labo bantu ababekho abambonanga uJesu ese uJesu okudunyiswa uma sekiya esiphambanweni.
Just a few days later, the people did not see the Lord Jesus as one to be praised. They led him to the cross.
Lapho sekumele ukuba baqhubeke bambonge bamtuse baphakamisa imsebenzi yakhe. Abambonanga efanele ukuphila kodwa bambona efanele ukuba afe kukhululwe isigebengu ngoba abantu bayakuthanda la kunokufa khona.
And where they were supposed to praise his name, give him the honor, they then changed because they saw him as a criminal. And when there's that kind of spirit, the people flock there.
Kule ndaba esifundayo uJesu ube nesikhathi sokuthi asebenze nabafundi bakhe.
The Lord Jesus also had a time where he had to work with his disciples.
Waba nesikhathi sokuhlala nabo abafundise abafundi bakhe.
Had time to sit with his disciples and teach them.
Waba nesikhathi sokuthi axoxe imfihlakalo nezambulo nabafundi bakhe.
Sharing secrets and revelations with his disciples.
Sifunda kule ndaba la uJesu ubese sidlweni elithi iBhayibheli bekuyisidlo sakhe sokugcina kanye nabafundi bakhe abayishumi nambili.
And in the Bible we read that he was having his last supper together with his disciples.
Uma esesidlweni nabafundi bakhe kwenzeka into eyisimanga.
And as he was having this meal with his disciples, something amazing happened.
UJesu bazalwane uma ezoletha isahlulelo sakhe akavana afike nje sefohla kodwa uba nesikhathi somusa engqongqoza encenga andukuba kufika isikhathi engathi isikhathi solaka.
Before the Lord comes, before it is his time, he will knock at the door and he will come quietly, he will come humbly before he can say the time of wrath comes.
Lapho kulungiselelwa isidlo sokugcina senkosi abafundi bakhe babephelele uJesu futhi wayeqonda isimo sayilona lo mfundi ayekade naye.
And as the Lord was preparing this meal, this last meal to have with his disciples, he also understood the condition of each one's heart.
UJuda naye wayengomunye wabafundi. UJesu wayeqonda isimo sempilo kaJudas ukuthi simi kanjani.
And among them was Judas. And Jesus understood what place and what position his life was at that point.
Uma sebehlele etafuleni bedla, uJesu uyaqhubeka ukhuluma imfihlakalo nezambulo nababafundi bakhe.
And as they are at the table, the Lord continues to reveal these secrets and revelations to his disciples.
UJuda uhleli noJesu uzothatha naye uzodle esidlweni azi ukuthi uJesu njengoba ejisidlo sakhe sokugcina. Eqonda futhi ukuthi kuyisidlo sokugcina sikaJesu uyimbangela yokuthi kube isidlo sokugcina sikaJesu.
And as they are having this last meal with the Lord Jesus, Judas is aware that he is the reason why this will be the last time that the Lord Jesus ate with him.
Siyafunda indaba ngikhe phakathi siyafunda indaba sebehlele etafuleni uJesu busisa ukudla busisisinkwa abanikeze athi lokhu umzimba wami abusisa indebe abanikeze kodwa usho nanka amazwi adabukisayo.
And now when we read in the middle of the matter where the Lord Jesus had already explained to them that this is the bread which will be my body and this is the cup, and explaining it to them.
Futhi mawufunda amavesi nangaphambili uJesu bebaxoxela ukuthi kuzokwenzakalani kwenzakalani kuyena njengamanje ubhekephi.
And he was explaining to them what was actually happening and where he was on his way to.
Uyathatha naye uJuda engabe kwakunikezelwana wathatha isitsha wathatha isinkwa wadlulisa wayithatha indebe waphuza wadlulisa eqonda ukuthi uyimbangela yalokho kwenzakalayo.
And Judas himself at the table took the bread and ate and passed it on, took the cup and drank and passed it on, understanding that he is the reason for this betrayal.
Bese ivese silfundile lithi uverse 21 kepha isandla songikhaphelayo sinami lapha etafuleni ngokuba indodana yomuntu iza kufa njengokumisiweyo kepha maye kulowo muntu ekhashelwa ngaye.
And then we read in verse 21, but behold, the hand of him who betrays me is with me on the table, for the Son of Man goes as it has been determined, but woe to that man by whom he is betrayed.
Sibuka la uJuda ube nethuba elihle lokuba aphenduke esenzweni sakhe noma kulokhu abekuhlosile ekuhlela ukuthi akwenze ngoJesu.
Here we find a wonderful opportunity that Judas can repent from that work which he is about to do.
Nangu uJesu akamfihleli akamgogweseli mhlawumbe ukuthi angathi hayi angiqondanga ukuthi ubeqonda ukuthini uJesu, kodwa uJesu umtshela straight emakhaleni ukuthi isandla songikhaphelayo, kodwa ngoba inhliziyo unembeza ufile awuvukanga nalapho.
And the Lord Jesus doesn't say maybe the one is here. He speaks straight to him and says the one who is to betray me is sitting at the table. But his conscience is so blunt, he doesn't hear a thing.
Ukhumbule mhlobo wami uJuda wayethenjiwe wazwathenjwa ngisho nangesikhwama ngoba ube yingxenye kaJesu sesikokeleni endawonye la uJesu esebenza khona.
And here we find that Judas had already been bought with the pieces of silver for him to do the work as Jesus was among them.
Angazi noma uJuda kwama ubukhulu bokuthi ngisikhulu mina uma befuna izinto bakhuluma nami yimoshaya amaphiko ngiphethe imali mhlambe kwaba ngaleyo ndlela uSathana akangena ngakhona.
Maybe Judas saw himself as a man of position because he was a treasurer. He was holding the money. That's maybe where the devil came in.
Ngoba kuyingozi bantwana bakaNkuluNkulu uma kuyoma leso sikhundla noma leyo nto uNkuluNkulu akwathembe ngayo bese kuba yiyo eyoba imbobo yokwengena kaSathana.
Oh, the danger of you having been put in a position and you see yourself as high and mighty and then the devil finds a hole in which he can come in.
Mhlamba uyafunda esikoleni uphiwe emqondweni umuntu owenza kahle kakhulu mhlabe ngenxa yaloko okuhlakanipha kube yiyombobo uSathana kangena ngayo ebese ubamkhulu emehlweni akho ngendlela ukuthi noma sewuvuswa kanjani kungasi kuwe ngoba kuma ukuthi mina ngihlakaniphile.
Maybe you are a student at school and you are very intellectual and then you see yourself as knowing everything and then the devil will use that intellect to find a way into your heart.
mhlambe emsebenzini owenzayo uye kutuswa mhlambe kunanemkhonye imelo ekhishwayo ngenxa yokuthi uyatusa ukuthi usebenza kahle uwenza kahle umsebenzi okuhle kodwa uSathana asebenzise lokho okutuswa kwakho kube yona ndlela yokungena kuka Sathana empilweni yakho.
Maybe at work you do your work so well, you are praised, you even receive rewards for that work, and then the devil will use that for a way to get into your heart.
Kungenzeka ukuba kujuda kwami ukuthi umphathi isikhwama abafundi bebedinga ukuza kuye ngisho nangezinto mhlawumbe abafuna ukuzenzela uJesu kudinga ukuthi bazocela kuye wasezibona emkhulu ngale ndlela ukuthi noma uJesu esekhuluma naye akasamshaya indiva nje.
And then Judas, as the one holding the money bag, maybe the other disciples would have to come to him and say, we want to do this for the Lord Jesus, but they need to pass by him. And that was the way that the devil was able to enter.
No mayini uJesu akakuthembe ngaye akakunikezela ukubuyenze akaswelanga abantu abazokwenza kodwa ukwethembile ukuthi ukwenze and masusuhlule kuzokutshela uJesu ukuthi hayi angathi akusahambi kahle bese kusebenza ukuthi usasebenza unembeza noma usefile.
And maybe the Lord Jesus has entrusted you with some work to do in his work. He hasn't chosen you because there are not enough people. He has chosen you because he wants to use you. But yet there's something that comes in and your conscience is blunted, and there's nothing more able to work in your life.
Ujude uJesu wayemqonda, wayemazi, azi zonke inhlela kayihlelile. Ingakho semtshela ngo ukuthi nangu lo uhlela ufaka namudla nami la itafuleni, kodwa uyangikhaphela.
The Lord Jesus knew all Judas' plans, everything that he had planned. And that's why he said, at the table we sit, there is one who is to betray me.
Sekukanga kuJesu ekhuluma nawe ektshele ekuqondisela oqondene nawe okuxabanisa noNkulunkulu uyasithatha isinyathelo sokuphenduka noma sewumjwayele uJesu.
How often has the Lord spoken to you directly, showing you the things that do not please God? But how often, or do you still take action when that comes?
Kwakuyithuba likaJuda ukuba aye kuJesu athi hayi Nkosi noma sidalule phambi kwalo itafula athi hayi bafowethu hayi Nkosi Jesu impela mina ngimubi nginje.
It was Judas' opportunity before everyone at the table to say, Lord, I am so.
UJesu wayesemenzele kwabalula ukuba amqalele ukuthi wena indaba yakhe nje sekukuthi yena nesingisi nthini fill in the missing word. Kwasekushoda ukuthi agcwalise okushodayo uJesu useshile.
The Lord Jesus had made it so clear, said this is the matter, and all he had to do was just fill in the missing word and say it is I.
Aqhubeka uJesu athi vele kungumisela ukuba indodana yomuntu kufezeke ukuthi yesiphambanweni kodwa maye loyo ekhashelwa ngenxa yakhe.
And the Lord Jesus continues, for the Son of Man goes as it has been determined, but woe to that man by whom he is betrayed.
Yabona uJesu bazi vele ukuthi isiphetho sakho konke udinga ukuyodlula eGolgotha ubeqonda konke kodwa uSathane wasebenzisa uJuda ukuthi abe ngumkhapheli kaJesu. Cabanga umuntu oseduze, umuntu osebenza naye, yacabanga umngane wakho lo osebenza naye kube wuyo odayisa ngawo.
The Lord Jesus understood and knew that his path is to end at Golgotha, but the devil had infiltrated Judas' heart, someone who was so close to the Lord Jesus. Imagine if you, your closest friend, would betray you.
Ucabanga umuntu ophile naye impilo yakho yonke owazi injula yakho kube wuyo umuntu ophumayo abhekane nawe futhi angabhekani nawe akugwaze ngemumva akunikela akukhaphele umuntu ohlale naye usebenza naye obehlale tu sebona ubukhulu bokusebenza kaNkuluNkulu bese lo muntu asetshenziswa uSathan akujikele.
Now imagine someone whom you have grown up with that knows your innermost thoughts, and he is the one whom the devil infiltrates and comes into his heart, and he is the one that will take that spear and will pierce you in your back.
Sifunda la ukuthi uJesu kube ngathi kwangamhluphu ukuthi uye esiphambanweni. Kodwa wayehlushwa ukuthi uya esiphambanweni ngenxa yomkhapheli. Athi maye kuloyo indodana yomuntu ekhashelwa ngenxa yakhe.
The Lord Jesus understood that he was to end at the cross, but his concern was, oh woe, by the one whom this betrayal will come by.
Ungathi la uJesu wayeshamazwi ungathi waye ngathi siqalekiso. Kodwa noma kunjala kumthusanga uJudu ukuthi hayibo. Ngempela kodwa kunalokho ayiqinisa inhliziyo yakhe wanikela ngoJesu.
And the words that the Lord Jesus spoke, you can say it's like a curse. And yet it did not awaken anything in Judas to change his ways.
Singathi uJuda kodwa wayesiwula esinjani kodwa uJuda wengasaboni noma uJesu semtshela. Kodwa kukangaki thina uJesu akhulume nathi singayenzi lento akayishoyo.
And how often do we say, oh, how foolish Judas was. But how often do we not take action when the Lord speaks to us?
Abanye baze baqale namaculo ukuthi hawa kwasiyala weJuda. Yebo uJuda wakuyala. Kodwa wena kukangaka uJesu ekhuluma nawe ngezinto ozaziyo ukuthi uzenzile. Kodwa kunokubuye kuJesu uvume uthathe icala ukhomba abanye ukuthi ngikwenze ngenxa yokuthi ubani ngenxa ukuthi ngiphathwe kanje.
The song that goes, oh how Judas was even warned. But how often have we not been warned? And yet, we take our own way, and we do it as we wish.
UJuda wayenethuba lokuthi esedaluliwe, esebanjiwa amacebo akhe, okubathi uNkosi ngonile ngithethelele.
After Judas, his matter had been put in the open, he had been exposed, and yet, he did not say those words, oh Lord, please forgive me.
Uverse number 31 uthi Simon Simon lalela la uSathane unicelile ukuba anihlunge njengokolweni kepha mina ngikunxusele ukuba ukholwa kwakho kungapheli wena ke uma usuphendukile qinisa bafoweni.
Verse 31 we read, Simon Simon, behold Satan demanded to have you that he might sift you like wheat. But I have prayed for you that your faith may not fail, and when you have turned again, strengthen your brothers.
Kube sengazi ukuthi kulabafundi bonke abebesetafuleni. Kube sengathi indaba yayingalamadoda amabili. Juda noSimon Petro.
If we look at the disciples at the table, it's as if the matter was between these two men, Judas and Simon Peter.
Njengoba ngishilo ekuqaleni uJesu uyazi ilowo nalowo muntu nabafundi bakhe bebaqonda azi kahle ukuthi kwenzakalani phakathi kwabo.
As I have said, the Lord Jesus knows each and every one, and even his disciples, he understood what was going on in their hearts.
UJuda enikeziwe ithuba nangu uJesu ukhuluma noSimon Petro manje.
Judas, having received his opportunity, now the Lord is speaking to Simon Peter.
USathane uncelile.
Satan demanded to have you.
Akasho uJesu ukuthi Simon Simon, uSathane ukucelile. Uthi uSathane unicelile.
And he says to him, Simon, Satan has requested you, plural.
Nelesingisilisho njalo.
It says Satan demanded to have you.
Lalo khuluma ngobuningi.
Then the Zulu translation, it is you, plural.
unicelile.
He has asked of you, all of you,
ukuba nihlunge njengokolweni,
that he might sift you like wheat.
Abafundi bakaJesu bahleli naye etafuleni, uJesu sekhuluma lemfihlakalo ukuthi nina uSathane unicelile ukuba anihlunge njengokolweni.
And as he has them together, he says, Satan has requested, demanded of you that you shall be sifted as wheat.
Bese aqhubeka u32 athi kepha mina ngiku akasakhuluma ngeningi sekhuluma ngaye ngikunxusele.
But the Lord Jesus said of Peter, I have asked for you. I have prayed for you. And that is singular about Peter, him directly.
Mina ngikunxusele ukuba ukholwa kwakho kungapheli.
But I have prayed for you that your faith may not fail.
UJesu bazi ukuthi kusayiwa enkanini.
The Lord Jesus understood
enkanini phela ndaba.
That it's still coming to the end of that matter.
Sekhulumile noJuda, wamtshela uJuda, wena Juda kunje ngawe washiyela kuye.
Where he had spoken to Judas and said, Judas, I have spoken to you, and that is now up to you.
Khuluma noSimon, uyamtshena uSathane unicelile. Kodwa inkinga kuSimon Petru akusanga ukuthi uJesu shilo ukuthi uSathane usicelile.
But when he comes to Simon, says, yes, the devil has demanded to have you, but did not end there. He still said, but this of you, Simon.
UJesu kusho lokhu kumnandi kuhleliwe etafuleni. Mhlawumbe abanye babe nomunyu ngoba uJesu bebatshela ukuthi kuzokwenzakalani. Siyafunda futhi ukuthi babebuzana ukuthi ngabe ubani lozokukhaphela Jesu. UJesu beqonda nomnikazi wendaba naye eqonda ukuthi lokhu ke kuqondene na, lokhu ke akuqondene na, lokhu ke kuqondene na.
Where the Lord Jesus at the table is speaking to them all and has already shown them that there's one who will betray. And there is this sorrow within them. Is it I? Is it I? And here the Lord now speaks something which is directed at Simon Peter.
Liyaqhubeka uhambo lukaJesu emva kokudla isidlo sokugcina.
And then the Lord Jesus' journey continues after the Last Supper.
Khumbula uSathane unicelile.
Now, remember this, that Satan demanded to have them.
UJesu uyaliqala uhambo ubheke unqamlezweni.
The Lord Jesus on his way to Golgotha.
Umeso hambweni bayamthatha uJudu uyamnikela, bapriesti bayamthatha bayamhlohloloza bamusa le nale uJesu. Nangu uSimon Petru loke elandelile uyalandela ngoba bayasaza abantu bazalwane ukuthi siyamkhonza uJesu singabalandeli bakaJesu noma sesishona emasitheleni bayakwazi baze bakukhumbuze futhi bese senze njalo.
Now the Lord's journey had started. He had been betrayed. He was now among the chief priests, and now you find that Peter is following. We as Christians, people know that you are a child of God and they are taking note of you.
Noma bengazange basondele kuwe uma izinto zisahamba kahle. Yabona uma usamvuthela uJesu nawuza ukuthi ayi uyavuka ngiyamuza uJesu impela ngiyamvuthela. Abasondela uzungababona beza bezoshaya izandla bethi awure impela umkhonza kahle cha. Kodwa bayalandela. Uziyoshona emasithi uma usufike sithe bakukhumbuzwe wena sikubonile wena nawu kanye noJesu nawu ngumlandeli kaJesu.
And as you are on fire for the Lord, the people do not draw close to you. They don't come and clap their hands and say you are on fire for the Lord. They watch you and they observe you, And then the time will come where they say, but weren't you part of the Lord Jesus? Are you not one of his followers?
UPetro wayekhona bemdumela uJesu, abamdumelanga. Cha, babamba uJesu. Kwasuka isixakaxaka, kodwa azange bambambe uPetro, bathatha uJesu. Balandela bambuka kwafika isikhathi labemkhumbuza khona ukuthi wena sikubonile waphika. Nomunye wathi impela waphika, nomunye impela wathi impela waphika.
Peter was there when they captured the Lord Jesus. He was even part of a commotion. But they captured the Lord Jesus. They left Peter. And then thereafter, Peter drew near and they said, you are one of them. And he denied that. A second time, they said, you are one of them. He denied it. And a third time, and he denied it.
Nathi bantwana bakaNkulunkulu lapho sihlangana nezimo edinga ukuba sibhekane one on one nesithu Satan ebese kucaca ukuthi singabalandeli bakaJesu noma cha siyakwazi ukuma sibe nalolo phawu sime siqine sithi thina singabalandeli bakaJesu.
And the time will come, brethren, when we will be one on one with Satan. Or will we be able to stand? Will we be able to be known as these are true children of God that can stand?
UPetro uma esehlangana nalesi isivivinyo sokuqala bayambuza ukuthi hayi wena awubungenayo uJesu. Ngineqiniso lokuthi hayi ngoba babebuza ngoba babengambonanga. Kodwa akakwazanga ukuthi ame ngesibindi athi mina noJesu noma kubizani ngizofa. Wawakhohlwa amazwi ayekade washilo. Ngoba mhlambe waye uyasho kumnandi sisu sidlwele, kumnandi embona uJesu, mhlambe uJesu waye emamatheka phambi kwabo, ebona ngathi into engeke iziyenzeke leyo. Lapho esebhekana nesitha sekudinga ukuba amele uJesu, hayi waqala uthi hayi bo, umbone kahle uzange ungibone mina.
And the first test came for Peter when he was there. The people knew who he was. And yet when they asked him, were you not one of them? He denied it. Remember how Peter had said, Lord, we will stand up for you, even though it counts death for us. But it could have been a time where he saw the Lord Jesus before him. Maybe the Lord was smiling, and that gave him strength to say that.
Nathi bantwana bakaNkulunkulu kukangaki sima. Sithi noma kungasibizani ngaleli ivangeli, noma kungenzakalani. Sisho sijabule ngoba siseze uthando lokumkhonza uNkulunkulu lulusha sibona konke ukuphambi kwethu kukuhle kubuthebelele lapho kufika isitha sivivinyo isivivinyo sokuqala sivane sifile dismal.
And how often with us we say, oh, the Lord Jesus is to be praised, we will do anything for him. Maybe it's that first love because we have just gotten converted. And yet when that first test comes, whether we can stand, oh, we fail dismally.
Kodwa uJesu njoba ngishila akabhozomeli akashongo kuPetro mayethi hayi Nkosi noma uye kufeni noma uye etilongweni akashongo uJesu ayithula ayikho into eshona. UJesu wayeqonda wazwamqondisela wathi wena lingakakhali uzongiphika kathathu lingakakhali iqhude.
And as I said, the Lord Jesus is not forceful. He will not bash down your door. He will be there for you. He even was able to advise Peter and tell him, Peter, yes, you have said that you will die for me, but the time will come where you will deny me three times.
UPetro lapho se esefika ke sivivinywe. Nawe ubungenayo uJesu akusanga kuye ukuthi uJesu ungitshelile ukuthi ngizomphika kathathu, waphika okokuqala. Noma sekufika isivivinyo sesibili wamphika. Akusanga kuyena uthi hayibo kwafika isivivinyo sesithathu lapho eqeda ukuphika lasha iqhude. Oh my, kwakuyimakusi.
And even though the Lord Jesus had told Peter, Peter, you will deny me three times, when that first test came, he failed and said, I do not know him. The second time, oh, I do not know him. And then the third time, after he had denied him, the rooster crowed. And then it dawned on him.
Gobu Jesu ubeshilo wathi ngikukhulekele ngikunxusele ukuba ukholwa kwakho kungapheli.
Because the Lord had said to him, "But I have prayed for you that your faith may not fail."
UJesu engamkhulekelanga ngoba embona ukuthi unamandla. Wamkhulekela ngoba emazi ukuthi ubuthaka ukuze ukholwa kwakhe kungapheli.
The Lord Jesus did not pray for him because he saw that he was strong. He prayed for him because he saw he was weak, that his faith may not come to an end.
UJesu ubuthakathaka bami, ubuthakathaka bakho, sonke uyabaza ubukhulekele ngoba uSathane usicelile ukuba sihlunge njengokolweni. Siba ukolweni noma siba ngamabibi na.
The Lord Jesus understands our weakness. He knows what and what we cannot withstand, and that the devil has asked to separate us on the wheat. Now, are we wheat or are we chaff?
Singa binga makolo amavaga bazalwane ukuthi uma kufika isivivinyo ebese siba ngamavaga athatha izikhali zawazitshinge phansi. Kodwa sibe ngamakholo athi makufika isivivinyo uthi impela ngiyama kuqinisa ukukholwa kwami.
May we not be Christians that are cowards, that when the battle comes that we throw down our weapons, but that we stand firm in the Lord when that comes.
UPetro akazange athi ngoba sengimphikile shuthi sekonakele sekuphelile ngami, kodwa wavuka wazithatha. Siyafunda eBhayibhelini ukuthi wakhuphuma laphandle wakhala kamunyu, hawu Jesu ngonile ngikuphikile. Ukholwa kwakhe kwangaphela ngani na? UJesu umnxusela umkhulekele kuba ukholwa kwakhe kungapheli.
And after Peter had denied his Lord, that was not the end of his faith. He went out and he wept bitterly. But he was able to get up because the Lord Jesus had prayed that his faith would not fail.
Angazi mhlobo wami ukuthi wena udlula kukuphi ubhekene nani. Kodwa kuleso sivivinyo vivinywa ngaso. Phuma, khala kamunye kuJesu. UJesu ukukhulekele, uJesu ukunxusele kuba ukholwa kwakho kungapheli.
To you, my friend, I do not know what temptation, what difficulty you are facing. But come to the Lord. After you have wept bitterly, if you have fallen, come to him that he can restore you.
UJesu uthi kuPetro, umlindele ukuba uma esephendukile, kube nguye oqinisa abafowabo.
The Lord Jesus even said, after you have failed, I pray that it is you who will strengthen your brothers.
UJesu bazi ukuthi uPetro dinga ukudabula kulesi sivivinyo athestwe. Uma ephumela ngalesi ayiphasile, abuya zotshela abanye ukuthi hayi madoda, azilahlwe izikhali uma kunje uyazibamba ume nazo. Umkhalele uJesu uthi, Jesu, ndodana kaDavid ungangishiyi, mana nami nakulesi sivunguvungu.
And knowing that Peter will go through that trial, and that when he has come through that trial, he will come back to his brothers, and he will say, "Brothers, this is how you take your weapons, and how you fight, and how you are on the Lord's side."
Oh, masiye pasigeni bantwana bakaNkulunkulu akube ilona lo. Athi hawu Jesu ngifuna ukukhala kube kanye. Noma ngabe isitha besithi siyaqeda, kodwa ngifuna ukuba ngikhale kamunyu. Ngithi uma nje, uma Nkosi ngithola umusa wakho, ukukholwa kwami kungapheli, uma sengiphendukile ngibuye ngizoqinisa abanye.
And as we go to Easter, and if we realize and understand and how bitterly we cry when we come back to the Lord Jesus, then we learn from that and we can come back. And we are the ones that will strengthen our brothers.
Sikhumbule bazalwane lithizwi. USathane unicelile ukuba nihlunge. Siceliwe bazalwane kulomhlaba esiphila kuwo ukuba uSathane asihlunge njengokolweni. Ziyafika izikhathi zokuhlungwa, zokucwengisiswa kwabantwana bakaNkulunkulu. Kodwa maye kwigwala ekuthi makufika isivivinyo lithatha izikhali zalo siyitshingele, kube sengathi wayekholela umuntu. Kodwa makufika isivunguvungu, yima njengeqhawe uthi qinisa ukukholwa kwami.
And Satan has demanded to have each of us. And yet we will need to be sifted through by that we are wheat that will be sifted, and we will be determined which way we go. And if we then come and we face that trial, oh woe to us if we not able to stand firm in the Lord.
Abaningi bayakhala emajukujukwini endaweni abaya kuzo lapho kufika isivunguvungu sokuhlungwa bakhohle ukuthi uJesu shilo uSathane unicelile akwenzeki ngephutha uSathane unicelile kodwa kuthe makuhlungwa kwathola ukuthi kolweni uyama amabibi ayaphephuka singabi ngamabibi aphephukayo kodwa sibe ngukolweni onevelu osebenzisekayo.
Now brethren, we will be tested, we will face those trials because Satan has demanded it of us. And what will we be after we have been sifted? Will we be the wheat or will we be the chaff that is just blown away?
Ukuhlungwa uzohlungwa ngisho nangabantwana bavundle kuwe kuqwengisisa ukuthi ukolwe noma ungamabibi lengane oyizeli ngakuphephula uzithola usule ngaphandle kwesibaya kodwa uma umile uqonda ukuthi uSathane usicelile ukuba sivivinye ukuze sihlolisise ukuthi singamabibi noma singukolweni.
We will be sifted. Some of us will even be sifted by our own flesh and blood, our children, and we will have to go through that difficulty. When we are sifted, will we be wheat? Will we be chaff that is blown away? Where do we stand? What will our caliber be like?
Ukuvivinywa ngafika ngisho nalo muntu owama wathi siyohlukaniswa ukufa nimi phambi kwealtari. Konke kukuhle kubukhazikhazi. Sifika isivivinyo. Ungakhohlwa uSathane unicelile kodwa wena ngikunxusele.
Your trial might even come through by the one who is so close to you that said they will go to death together. But remember that Satan has demanded it of each of us for us to be sifted.
Isivivinyo singafika ngisho ngomuntu omkhulu omhloniphayo ebandleni. Sifika isivivinyo. Ungakhohlwa ngikunxusela ukuba ukholwa kwakho kungaphela ungabivaka ulahle izikhali zakho kodwa wazi ukuthi wena ukhulekela ukuba ukholwa kwakho kungapheli.
Your trial might come by a leader whom you respect in the church and you go through that difficulty, but know that the Lord has prayed for you for your faith that it may not fail at that time.
Uma umuntu esebanjwe uSathane athi uma ngabe ukholwa kuhlule obani kumhlule ngoba kaqondanga ukuthi wakhulekelwa kanti ucelwe uSathane.
And then someone's faith fails and you do not know why, but we cannot grasp that it has been demanded of us. The devil wants us, and yet the Lord is there where he has prayed for us, our faith not to fail.
Sasingeke sithole lensindiso epheleleyo uma uJesu kwafika la khona ethi uma ngilahlwa abantu engiwe ngivuka nabo sebengiphendukela bengikhaphela. Sasingeke sithole kodwa uJesu aba yiqhawe lezulu lokuthi aqonde ukuthi uSathane ungicelile kodwa ubaba osezulwini ungikhulekela ukuthi ukholwa kwami kungapheli noma ngihlubuka abaseduze nami.
We would not have received that full salvation if the Lord Jesus had not understood that yes, he needs to go through that suffering and that it has even been demanded of him to be sifted, but that the Father in heaven prayed for him that his faith may not fail.
Ngikhulume ngento ekude mhlambe oPetro nanani sinesibonelo esiphambi kwethu bakhona abaholi abahamba phambi kwethu badlulile kokuningi. Uma bathatha izikhali bayitshinga ngabe sikhona la ngabe sawuthola lo Musa sayithola le testimony emfuselelo hleze ngaba sikho la kodwa noma zasivuka zivuka izivunguvungu babamba izikhali zabo baqonda ukuthi uSathane usicelile kodwa uNkulunkulu esezulwini usikhulekele.
Maybe I have spoken of Peter and you say it's so far away. We have examples before us, our leaders that have gone through storms and tribulations and they have remained faithful to the Lord. They have been through the fire of the revival and they have overcome. And in such a way, we can get those examples that we can follow.
Siye phasikeni bazalwane kwathi uNkulunkulu angasiza. Sifuna niseke singabantu abamile bazibambile izikhali zabo. Sizibambe ngeqiniso lokwazi ukuthi uJesu wadlula kulobu bunzima eyosithengela ukuphila, eyosithengela insindiso epheleleyo. Singafekethisi ngayo.
And as we go to Easter, may we understand that we are in this battle. We are in these storms, but the Lord Jesus has gone ahead of us. He is the one that will help us to be able to withstand this.
Uma laba bahamba ngaphambili kwethu, bathi mabehlangana nezivunguvungu bayilahle isikhali, uzikhumbuze lokho ukuthi ngabe wena ukhona namhlanje na, noma nawe ngabe kukhuluma umlando nje, kodwa ngoba bama baqonda into eyodwa ukuthi uSathane usicelile, kodwa uNkulunkulu usikhulekele ukuba ukukholwa kwethu kungapheli. Uma ukholwa kwabo kungaphelanga, base bebuya bazobani? Bazoba ngofakazi bendaba zokuthi noma izivunguvungu zikhona, kodwa uJesu sikhulekele.
May we remember that we have those who have walked before us, and when they were in that storm, they did not take their weapons and throw them down. They were able to persevere and make it through that. And once they did that, they were able to come back to us. Remind us that the Lord has prayed for us, that our faith would not fail, and they were able to strengthen us. We thank the Lord that he has spoken to us. It is a clear matter. I don't know if there's anyone who has not heard. There's one that has not heard. Maybe you have been attacked by the demons. That full salvation that has been paid for us by the Lord Jesus Christ.
Unkulunkulu ngathi ngangisiza. Unkulunkulu akusize nawe. Ukuba njengoba yena esikhulekele okokuqala kuse kubonakala ukuthi ushona lena nje empeleni ukukhulekelwe.
May the Lord help me. May the Lord help you to understand that you have been prayed for. You're going this way and that way, but understand that the Lord has prayed for you.
Unkulunkulu asize ukuba singathatheki, singadumi nomoya ehlonele, kodwa sazi ukuthi umgudu lo nenkosi yamakhosi edlule kuwo.
May the Lord have mercy on us. May we not be swept by the winds that come from this way and that way, but that we understand that we need to go this path that our Lord Jesus has walked.
Bese sibuka futhi indlela kaPetro. Noma waye umuntu onamawala ehluleka ngokwenza kwakhe, kodwa ngokunxuselwa kwakhe uye lo esesizwa kuthiwa uyidwala, ibandla lakhelwe kuye, isitshe sibuthakathaka isehluleki, kodwa kusi sehluleki uqhamuka igolide, uqhamuka okuhle, umuntu waba nesibindi sokuthatha ivangeli ahambe nalo noma kwakumbizani. Uyabona uma umuntu esengenwe ukaNkulunkulu akasesaba ukuthi uhlangana nani, bheka phambili.
And if we look at Peter, who went through this, even betrayed his Lord, and yet the Lord had prayed for him, and the Lord could use him. Built, he was the cornerstone, the rock on which the church could be built. Peter, who was previously one who did something, it's with so much vigor and often did it in the wrong way, the Lord was able to use him because he had prayed for him. How frightening this matter of Judas, who even took that bread and he dipped it in together with the others, and yet it was that one who was to betray him.
Lo seduze. Lo nothembekile. Lo nophetheze imali. Uye kanye okwangena isitha ngaye. Satan. UJesu uthi maye kulowo okuyofezeka kugcwaliseke imibhalo ngaye. Maye kuye. Judas. Gcwaliseke imibhalo ngawe ngezinto oyitsheliwe ngezinto oyizwile.
To the one who was close by, to the one who was trusted, who was the treasurer, he held the money, and yet he was the one. Lord, the Lord's word tells us, oh woe, that through him, who it will happen, who will betray our Lord Jesus, woe to him.
Makukhona ongabazayo, uphethe ungabaza. Isono sokukhona lokho. Isono ungabaza ngokholo kwakho. Yikho kanye odinga ukuthi ucebe enkosini. Vuma leso sono songabaza. Ngabaza ngenkosi yakho, ungabaze nangokusindiswa kwakho.
To the one who doubts their faith, that in itself is a sin. You need to confess that you are doubting his power in you being saved, in you of being a child of God.
Omunye angabazi ukuthi inkosi ngamsiza ngempela engakhululeka. Isono sona leso songabaza ukuthi amandla kaJesu awethembi ungasizakala ngokupheleleyo.
To you who doubt, are you able to receive full salvation? That in itself is a sin because you doubt the power of our Lord Jesus Christ.
Lungisa indaba yakho noNkulunkulu. Kwanamhlanje ungaphumi kukhona isiqinaqinana enhlizweni. Lungisa indaba yakho. Vuma isono sakho ukuze ukuthole ukukhululeka.
Make your life right with God. Do not leave. If there's any form of discomfort in your heart, bring it to the Lord so that the Lord can set you free.
Sikhuleke.
Shall we pray?
Siyabonga Nkosi Jesu ukukhuluma kwakho.
Our Lord Jesus, we thank you for your speaking to us.
Zimnandi indaba zevangeli Nkosi.
The matters of the gospel are so beautiful.
Akukho okufihlakeleyo kithi usitshele konke, usibonise konke ngokuhlupheka kwakho nokunqoba kwakho.
You have not hidden anything from us, Lord. You have explained it all to us through the suffering that you went.
Kuyiqiniso Nkosi, wasithanda kwaze kwaba sekufeni.
It is indeed true, Lord, you loved us unto death.
Kuyiqiniso Nkosi, weza ukuzohlenga uzosiza.
It is true, Lord, you have come to purify and to help us.
Awulindele namunye Nkosi ukuba fele ezonweni zakhe ayesihogweni. Kodwa uzele Nkosi ukuthi wonke umuntu aphenduke asizakale athole ukusindiswa.
You do not expect anyone to die in their sin, but it is up to us to come to you, Lord, so that we can receive full salvation.
Siyabonga Nkosi ngensindiso epheleleyo owahlenga nowasithenga ngayo.
Lord, we thank you for a full salvation which you have bought and cleansed us through.
Wangathi Nkosi lo Musa ubungafinyelela kuwona wonke umuntu abone isidingo sawo. Kungabekho Nkosi ozoyibona ekhishelwe ngaphandle kulo Musa wakho ngaka.
May each and everyone understand the grace which each one has, and that no one may miss out on that, Lord.
Sicela konke lokhu Nkosi Jesu ngegama lakho.
We ask all of this, Lord Jesus, in your name.
Amen.
Amen.